Yeah, MC Big on Afa.
And the came when you once again.
One time, two time, no walk no Jesus, no move no Jesus. That's why I no say my lem smile, let me flaws, let me shine because of the love of God. God, I'm in a jungle, I'm a barricade, I'm a talanda, I'm a jungle, I'm a God. Just sorry, me, you know, do one, you can't find ya. If I ever lack in this God, is it God? I'm a blessed, what's the way this song, but you mean I talk out, who are I? And I need to see, go on, Dania, chat, and I'm a shiny, you walk on your road. Work out, say, who's to call me, me, you wanna check in a shika, William, Conan, in a mana, and you can I, why? Kind of nenda chat, ilito za kumobodo mola, metujenga sisi ya metutuwa mbali. Sore mingi za mtani na zitambua, ukienda ive ive utasuntu antani. Utakaa ndani, utozea ndani, maisha yako itakuwa ndani. But now this naona, nina feel kuwa ndani ya God. Nikiwa ndani ya God, niko saa.
I'm feeling, the love of God. I'm feeling, the love of God. I'm feeling, the love of God. I'm feeling.
God, nikiwa ndani ya God, kila kitu naitaje itakuja bila mimi kwa struggle, lakini nikiwa nje na God, shida mingi mtaani zitanikumba. Hata mimi naamini nitapolelea ya pale mstuni, lakini saa hizi nikiwa nikifeli kila siku kwenda church. Basi wengi ustuka jua kinona nikenda church, wanashangaa na mimi, lakini mimi naona kama ni God ameniokoa. God ametoa mbali, saa hizi niko na God. Story mingi spendi, wacha nikae down nikiwa ndani ya God, nikisoma Biblia ndani mimi, nikiwa ndani ya nikiwa na chua ni God na kimbelea. God ni okoe, God ni okoe.
I'm feeling,
the love of God.
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 I'm feeling, the love of God. I'm feeling, the love of God. I'm feeling, the love of God. I'm feeling, the msalabani ili sisi wanadamu wateule tuweze kuishi life tamu kadri yeye alivyokusudi. Hata hivyo mimi boy came nilipata ajali, lakini niliweza kupona kwa sababu ya mapenzi yake. Ndio maana ninaimba na kudance na kumtukuza Mungu milele na milele. I mean Jesus healed the sick and raised the dead.
I'm feeling,
the love of God.
I'm feeling,
the love of God.
I'm feeling,
the love of God.